Machine Ghost the baddest team. Wananitaga machine. Yeah. Wanywa pombe. Wawe vibonge. Mama unaya buku. Mishikaki ya kuku.
Kalete.
Nyama choma na supu.
Kalete.
Mademu wenye vikuku nao pia walete. Ukiwa mlevwezi kukimbia pombe. Mwenzio chawa basi usimone donge. Vingine vipo ili maisha ya songe. Ndo mana duniani kuna temi na vibonde.
Uyu mlezi sambona mnampatia.
Au mnataka wau ni wajwa tukombe.
Uyo deleva sambona mnampatia.
Au mnataka akilewa akagonge. Yeah.
Basi walete, walete, mama walete. Walete, walete, tena walete, ente mente. Basi walete, walete, mama walete.
Yeah,
Walete, walete, tena walete, ente mente.
Wanywa pombe na madanga.
Walete.
Wawe vibonge, wafupi weusi hata wembamba. Leo mina weki meumana yani nganganga. Na nilivyo zungu miss na gamba mbamba. Nasikia una ufundi kutokea Tanga. Na mabao nita kutupia daka, wesi ndo nyanda.
Uyu mlinzi sambona mnampatia.
Au mnataka wau ni wajwa tukombe.
Uyo deleva sambona mnampatia.
Au mnataka akilewa akagonge.
Yeah. Basi walete, walete, mama walete. Walete, walete, tena walete, ente mente. Basi walete, walete, mama walete.
Yeah,
Walete, walete, tena walete, ente mente.
Ha ha, DJ, it's your boy. It's your boy Machine. She the boy, dumb boy. Ha ha.